Oh, na 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 na.
DJ Tiesca.
Mapenzi chenga yakikupiga unasarenda. Na wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Mapenzi chenga yakikupiga unasarenda. Na wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Wapi mkandarasi wa moyo, ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mfuma na donoka. Wapi mkandarasi wa moyo, ukuta wa mapenzi unabomoka. Kinachoponza wengi ni moyo, wakikalia kutika mfuma na donoka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha na mfata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha na mfata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka. Naogopa, 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 naogopa. Kwenye safari ya mapenzi mimi siusiki. Naogopa, 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 naogopa. Tena tochi ya mapenzi sinimulike.
DJ Tiesca, DJ Tiesca, DJ Tiesca.
Nimeyaona bayana, no maana sitaki kumbuka ya jana. Alivonidanganya, moyo wangu kapiga dana dana. Nimeyaona bayana, no maana sitaki kumbuka ya jana. Alivonidanganya, moyo wangu kapiga dana dana. Kwa nini nilizama pendoni, akaniteka mapenzi. Tena nilimweka moyoni, lakaniona mshenzi. Unaweza sema pesa ndiyo breki, ila mapenzi hayasomeki. Umemteka kwa mali na cheki, kumbe vyombo anakula muza magazeti. Unayemwita baby anaweza bebwa kama begi. Mapenzi yanabadilika, unaweza ukamwita shemeji. Unayemwita baby anaweza akabebwa kama begi. Mapenzi yanabadilika, unaweza ukamwita shemeji. Yo, unajisifu mempata, kumbe alomwacha na mfata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka. Unajisifu mempata, kumbe alomwacha na mfata. Anachotaka na kipata, wanasema wara na taraka. Naogopa, 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 naogopa. Kwenye safari ya mapenzi nisusi. Kwa safari ndefu yenye mateso, machozi, mizigo, vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisife kesho, ukanipa pressure mawazo. Chonde mama utaniua. Na vile ujui kununa, fundi wa kudeka, hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua ushaniteka, hata bila chakula na nenepa. My love, salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa. Sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau, kuliko ukanyanyasika. Ilo mpenzi saa mio, oh, oh. Mi amor,
DJ Tiesca, DJ Tiesca.
Sura ya mama, umbo la wama, unayabia miguu. Unanichanganya, ukinama naangalia tatu. Nipakulie chakula mama sikomi, asubuhi mchana mpaka jioni. Michezo unaijua mama msomi, pini kitovu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe hata kama nina shida na saa. Sura kama malaika na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe nitoke duniani angalau kuliko ukanyanyasika.
Kukufanya ungari kukuza pozi mama magari yao yasifanye ubagawe.
DJ Tiesca,
mi kwangu pesa ipo, bajaji yangu ipo, utalewa tila lila
baby.
Mi kwangu peno ipo, boda yangu ipo, minawe tila ida. Kazi kilometa mia, asili mia mia, tena zito jutia. Nailo wawumo kwenye bajaji, linakata mitaji.
Chaguo safiri baby.
How about that? It's your corner, Ferrari. Come on, the Panda Boda. How about that? It's your corner, Ferrari. Come on, the Panda Boda. How about that? It's your corner, Ferrari. Come on, the Panda Boda. How about that? It's your corner, Ferrari.
Bajaji yangu ya kibito.
Si.
Toto punguza mapo.
Si.
Mikao yako ya kichoko.
Si. Mimi
na mimi mkombozi wa safari, msafiri jione uko huru, penzi kikohozi na banja tari. So siku dhuru, achana cheza kamari, kwenye pesa za kufuru. Ni madalali wa hizo Ferrari zisizo na ushuru. Sasa juu unakwama wapi? Sinipe mkuki, hii ni vita ya bunduki, siwezi ingia na manati. Anaweza kaendesha Ferrari na siweze sarakasi. So hotel ya mbali, shetani usimpe nafasi.
Kama utapanda boda,
I love you.
Tuliporusha mawe yetu pembezoni, tulipongea siri zetu, tuliponyesha wana mvua, ulinikinga nisiloe. Nilipochomwa na mwiba, ulikuja unitoe. Kwenye mti tulichora majina yetu, mchangani tuliacha nyayo zetu. Chini ya mbala mwezi ulinikumbatia, nyota za angani tukiziangalia.
Nisubiri hapo kama ukinimisi, kama ukinimisi. Tutakutana hapo kama ukinimisi, kama ukinimisi. Nisubiri hapo kama ukinimisi, kama ukinimisi. Tutakutana hapo kama ukinimisi, kama ukinimisi.
Tukutane. Nikukute mtoni, tuliporusha mawe yetu pembezoni, tulipongea siri zetu, tuliponyesha wana mvua. ulinikinga nisiloe, nilipochomwa na mwiba ulikuja unitoe. Kwenye mti tulichora majina yetu, mchangani tuliacha nyayo zetu. Chini ya mbala mwezi ulinikumbatia, nyota za angani tukiziangalia.
Nisubiri hapo kama kinimisi, kama kinimisi, tutakutana hapo kama kinimisi, kama kinimisi. Nisubiri hapo kama kinimisi, kama kinimisi, tutakutana hapo kama kinimisi, kama kinimisi.
Tukutane jioni kituoni, ukishuka daladala au pale dukani, njiani kwenye ile barabara, kwenye bustani ulichuma ukaniwekea kichwani. Kuna kumbukumbu nyingi nilishare na wewe zamani. Kwenye mti tulichora majina yetu, mchangani tuliacha nyayo zetu.
Chini ya mbala mwezi ulinikumbatia, nyota za angani tukiziangalia.
Nisubiri hapo kama kinimisi, kama kinimisi, tutakutana hapo kama kinimisi, kama kinimisi. Nisubiri hapo kama kinimisi, kama kinimisi, tutakutana hapo kama kinimisi, kama kinimisi.
Kwenye mti tulichora majina yetu, mchangani tuliacha nyayo zetu.
Chini ya mbala mwezi ulinikumbatia, nyota za angani tukiziangalia.
Nisubiri hapo kama kinimisi, kama kinimisi, tutakutana hapo kama kinimisi, kama kinimisi. Nisubiri hapo kama kinimisi, kama kinimisi, tutakutana hapo kama kinimisi.
Zikwe na mie, oh baby, nogeshe, nogeshe, baby, nogeshe, 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 baby, nogeshe. Wagwatu kwatu kushare na watu sitaki, oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi, basi nogeshe, nogeshe, baby, nogeshe, 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 baby. Baby, no geshe. Raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda na na wewe. Raha tu,
raha, raha tu kukupenda na na wewe.
Unanipaga furai, ukini ache utanipaja kalaro. Nipe mimi kwengine we useme no, shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Oh, 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 oh. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Mi mwenzako mkiwa baba, mkiwa wa mapenzi baba. Usinione nalia sana, nalilia mapenzi. Chochote tachoniambia kiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe, baby, nogeshe, 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 baby, baby, nogeshe. Ra, ra, tupu kupenda na na wewe. Ra, tupu, kushuka kisa nini? Mimi mwanzo kona
Ulivyomtamura tele, sikari usongeze. Juzu na uzuri unaona shiba mahaba legeze ah kinikosa na sisimua janja bingwa kusasa bua many ways I'm too to I can sure shida zangu zote natatua ndo mara kuenda palipo kufatu jenge usisikize wabambele peni pende ni kupende na ndo manana kupenda tuifiche yo siri tusoneshe dhahiri wanga wana subiri waone utavyo ni mwaka hey, wambili hawe mbili mkwaza tuwe wa kweli mbio wana subiri wapate chakuse maga
Once I can be so thanks to the Lord. Uzuri wako so waku download.
Waku download.
Once I can be so thanks to the Lord.
To the Lord.
Uzuri wako so waku download. Once I can be so thanks to the Lord.
To the Lord.
Uzuri wako so waku
download. Waku download.
Unanishangaza kila siku misichoki Mwingine kama we misitaki Wewe ndo fimbo yangu baby Ongeza raha zaidi mami Nikuweke tu kabisa ndani Kwangu wendo burudani Wewe kiboko yangu baby Ongeza utamu zaidi mami Ni wewe tu tu baby Wewe I'll give you everything, yeah. I'll give you everything. I'll give you everything, darling. I'll give you everything. Nitafunga moyo wangu sitoki, funguwa ni kukabi the way.
I'll give you everything.
Nitakupa muda wangu na noti, chochote unachotaka we.
I'll give you everything.
Una rangi ya chocolatey. Magnetic, romantic, jinsi ulivyo humble baby, so sexy Wanivuta zaidi, kurudi nyumbani late, misitaki
Nyumbani late, misitaki
Sababu nina wivu moyoni, kiwa mbali
Sababu nina wivu moyoni,
yeah Wendo fimbo yangu baby, ongeza raha zaidi mami Nikuweke tu kabisa ndani, wangu wendo burudani Uwe kiboko yangu baby Ungezo tamu zaidi mami Ni wewe tutu baby Ni wewe I'll give you everything yeah. I'll give you everything I'll give you everything
Baby nipe mimi tu Vile vyo funguni Wenzio kwenye mateza Isha eneka Kishe mpaka juu, mawinguni Wezio kwenye mapenzi, shenyeka Kama kuro nisina, hata moyo nisina Chagua lingine sina, chama na kufa chamizi kwena we Hata nikwambie tu, isiri ya moyo wangu Hata nikificha mboni zitaniumua Na mapenzi yangu Na we wangu wa milele Niwe wako
Kifunganya 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 Kifunganya
DJ T
Tanzi nkachorofoka Ile kutapata pa Kama mufa maji nkakorofoka Mkana tembea ukicha Mikasa mapenzi na korokocha Simanzi kutwa kucha Sijiwezi Basi chonjiwezi
Jaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B shachunga mila ni pipi mpaka DB. Maseke F9 999 makolo wabaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push. Push ila kubuta na
sitasha kwani. Wanataka kufanani kufanani nao. Habari zetu wanazwa tuzijui zao. Stories zetu wanatu wako dada zao. Na wao wanasoma kwenye mitandao. Pumba, nimekua nishajua mungu sio ndumba. Be humble, west kwa kimada. Ujuku katika bus, change hata mada. Rider wa deal, check it brother. We go harder, chilling with the bling bling style. Kama Gucci and Prada. Baka mkini ono mseme
Kamunga ba.
Yeah, I give you some more dada. Old school kama vile pizza more brother. Change style, I wish you change it raw saba. Do the raw shada, dada squad gaga. Wizzy wear kaba.
JTS.
Oh baby, mweza komina washwa pabaya. Kiyuchu kozi, ukini gusa gusa mihaya. Watu utoko, mihogo bichi koko. Oh, oh, nideke se kitoto, kachumbari kwa kiwiko. Oh, I wanna be so low.
Tumbukia, kina kirefu mbele sioni. Jolove chumbani umentunukia. Onibele gangara mtoni umeshika idara. Halo halo, wako fala. Oyoyo, sina sera. Oyoyo, kesho shela. I wanna be so low. Na unifanye utakabio. Baby give me some more. Ziteke zangu isia. I wanna be so low.
I will
nimezaliwa Mtwara, Tanzania. Kijijini Chitohori, hapa mjini nimezamia. Ndoto ziri kwa kucheza boi, mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry, swara tano kupenda uliposiki. Kama utani sinikanza kuimba, Mungu siasumani nikakutana na simba. Akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji. Fitina za ndani ndani mara hamu anavimba. Akapendwa na nani makonde watanda himba. Nikajipa kimani ipo siku nitashinda mana Mola ndo mpaji. Now I make my paper and I bless my family. Pole walo ni cheka. Enzi na vaga kandambini. Never, usikate tamama na Mungu anakuona. Never, usikate tamama, angaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema. Watakuchekiaga usoni, ukiwapa kisogo na kusema. Usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanyu kumbuki uyaoni, domandiko anavosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, magafa kaja mzungu kusara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my nigga, yo so mipango. Yabulanti chopa, I got love for you. Nyama mkari buda na mchachambo. Wambia tunapita, so mikono juu. Najwa maisha safari, mibaro stefikaga. Long way to go. Ila nayona fadhali, nkulala wakika na kula soka before. Debe kwa zizi alimbagara, tandika kimara na Kariako. Geto na kibatari, kiangazi masika, jomfuwa jote vyako. Now I make my paper, and I bless my family. Pole walo ni cheka, enzi na vaga kanambili. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch. Akundisha kubish kwa ni vipi. Kanyaga waze wa shobo kudandia. Kanyaga babu kumba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudadade kanyaga, mawifi kanyaga, baka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga. Oh ya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch. Akundisha kubish kwa ni vipi. Kanyaga waze wa shobo kudandia. Kanyaga babu kumba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, udadade kanyaga, mawifi kanyaga, baka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga. Oya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
Kama nalicheza sangu
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku
kanyaga kanyaga,
yeah, kitaku daku
kanyaga kanyaga,
wajue hizi namba chafu.
Watu wanataka money, so mikimu itaku posti. Kanyaga, kuni tunye ni picha pito gani. Eti basi denku posti.
Kadisa rusi kuchanga changa.
Kanyaga,
wakati mwenyewe na majanga.
Kanyaga,
sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Kama butila mugambo.
Kanyaga,
wafuruga mipango.
Kanyaga,
waze wa insta mijambo.
Eti baby niunge bando.
Uzushi
kanyaga,
mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudadade
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
baka ma ex
kanyaga,
mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga.
kanyaga kanyaga come on alicho
kanyaga kanyaga
wale wakuda wadaku
siomba tusu tuka tusu wa wapu onibuku wakabuku wakombolela butu tukabutu wakonye chuku chuku wakachuku wa wai we mama akona kufa ipandishe kwa juu alafu shusha pakata kama unasusa weka mvinyo kwa grasa shamziki to fly
long time lisa kado takataka golden katu pasto wasaka wote wanaisoma shona na washa sizini mpaka waombepo
asegegege na wasimame dedede kwangu mambo bie 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 wakiomba leta gegege
zungusha kama tulivi
waita waita waita
ongeza kama tulivi zungusha kama tulivi
waita waita waita
ongeza kama
yes, the man, yes, yes.
Nishavunja kibubu na wazaleweje kisha niwaambie nilitaka nsemeje ije niko sawa niondoke na tege nataka niwe chakari mpaka muni bebe bebe
DJ Tiesca
vishuke vitu vikali
DJ Tiesca
alikatai kufa mara moja mimi laki moja kesho kakatai bete na moja kama tuko soba cheche to
asegegege na wasimame dedede kwangu mambo bie 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 wakiomba leta gegege
zungusha kama tulivi
waita waita waita
ongeza kama tulivi zungusha kama tulivi
waita waita waita
Tangali megoma Uwe umeishiwa Uta, uta, uta Yeah, yeah, rulia
Masai ruka ruka, analinyenyekea
chumbani kwenye shuka lina nitetea mzungu kawehuka limemkolea laki makonde laki chaga wengine hadi wanywe pombe ndo nalimwaga la wima wima linatokea Kongo sinori le Gwajima alimwagia kondo no oh 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 ninawaokoa makahaba baba kuna walongo wa meno saba baba ili mtoa hichi baba yani a e i o a e i o uno everybody say a e i o uno everybody say a e i o a e i o a e i o a e i o
DJ Tiesto.
Uno, za migando kama hautaki. Uno, pinde kama unakanda chapasi. Uno, sirizo mbushe hadi kwenye bati. Uno, manga de, basi kata tarakibu tibu. Usijepata ajari.
DJ Tiesto.
Uno la chibu chibu, nina mkondesha zari. Uno la AEC, alinaga mifuba. Ukenda DRC, kuna
fa- DJ Tiesto.
Popote wanalimwaga yani kinaga ubaga wejaribu kuchunguzaga uno ndo linalegeza chaga uno linawaokoa makahaba baba kuna walongo wa meno saba baba ili mtoa hichi baba yani a e i o a e i o a e i o a e i o a e i o a e i o
Simsima, toto mpe funguo za bima Tanitua bongo nimefika mpaka china tutu Zipuka kishungi nimezima Kame nipa lunch nimekula mpaka dina gini Simsima, toto mpe funguo za bima Tanitua bongo nimefika mpaka china tutu Zipuka kishungi nimezima Kame nipa lunch nimekula mpaka dina gini Santana, Santana Kitandani maji maja na pambana Kana inama, kana inama Kana voi yoko taka mawasama Paka
mkwiri kwiri, siko peshi Na mupa mbiri mbiri, sina break Na kadundisha mwiri, kitenesi
Kameni kiri kiri, imara kesi Asa nioneshe ya richo kupa mama Sugua Sugua
Chini chini ama kwa ngoko Golisa bini bini ama kimako Chenga mwilini, dini yoni boko
Amato!
Udi, 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 udi Katotoka kugudi, gudi, gudi Mudi, 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 mudi Navyo katafuna kama fudi
Oh yeah, katoto yani dosalale
Dosalale
Nakapa fishi kambale
Wakambale
Kibidu bidu
Oh bidu
Pindu pindu Yani nakachimbu chimbua Anambandika pandua Odatate Yani kama gaga limekoma kwenye gu
Sugua 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 Sugu, sugu, sugu
Mama we
Sugua 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 Sugu, sugu, sugu
Mama we Oya kutabi wakiweka unaweka Kichomona chomeka
Weka, 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 paka down Omesha watoto wa town
Fanya kama unasusa Nisopoze kisambusa Weka, 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 mpaka down Nikumeshe watoto wa town
Aiza are on the mix Follow on Facebook and Twitter at DJ Tiesto Follow on Instagram at DJ Tiesto
Mama kamba wana niloa Ozi bene kataparo wa Mama kamba wana niloa Mama kamba wana niloa Mama kamba wana niloa Ozi bene kataparo wa Mama kamba wana niloa Ozi bene kataparo wa Mama kamba wana niloa Ozi bene kataparo wa Mama kamba wana niloa
ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Sura ya pesa, sauti ya Sura ya pesa, sauti ya mitonyo. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Yeah. Witcher man, chili man. Niko omane na kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mboko. Kumbe wanakulamba kisogo. Amwaka huu atutaki shogo. Atucheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa heshima ujue na kuzingu. Mke nampa pesa we unaleta mau. Sao kijilengesha nikikamata na u.
Rama kamba bananiloa. Kozi pene kataparoa. Rama kamba bananiloa. Kozi pene kataparoa. Mako, polo. Waimona abi on the daily. Mako, polo. Waimona abi on the daily. I keep a distance. I cover distance. Oh, oh, I keep a distance. I cover distance. Oh, oh.
Started from the bottom, now we here. Tunazip make big money to I say. Arieko juu mfate uko juu singoje. Na na utapo fika juu kaza kamba usilege.
Tanzania inatetema, oh inatetema. Zambia inatetema, oh inatetetetema. Manistas down paka Wisconsin. Sova paka chicha, vista paka twitcha.
Yo, I'm a ghetto, I'm a hero. Call me real, check it still. Always a crew on me, a bill of zero. Check sasa naito hero. Read between the lines, hater, I'm a hooligan. This shit is flammable, you better run.
Mude inajanja munga tukipa.
Bama kamba bananiloa. Ozi pene kataparoa. Bama kamba bananiloa. Ozi pene kataparoa. Mako, polo. Waimona abi una daily. Mako, polo. Waimona abi una daily. I took a distance. I cover.
Kameni gusa kunako, kunako. Kani pekenya, kameni pofua macho, macho. Kana fanya makusudi, kama kataki pipi. Kana fanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kani pandisha midadi, nikimuona begi azikari. Moyo mpasuko radi, papigo mbio bila ya idadi. Chepula kela nikiminati. Mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji. Atapata pa kama mfamaji. Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminishika kwenye paja
te Kenya.
Na mtaja taja
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminigusa kwenye kwapa
te Kenya.
Mara uko mara hapa
te Kenya.
Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kamini te Kenya, te Kenya katoto.
Kana tekenyeka, yani kana cheka cheka, kameni tekenya, kana vitetemesha, wamikitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juka na mabao.
Tekenya,
upepo suku mangalao.
Tekenya,
ukizungusha mama na pagao.
Tekenya,
adibirika la mwaga kahawa. Ukikati, kakigugumizi. Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi. Wanigatisha, kichizi chizi. Yani natapatapa na shindo kupiga mbizi. Pinda mkongo. Ukunje mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo.
Kama mbuzi kagoma kwenda.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo.
Kizombi nina toka milenda. Kanitekete
Kenya,
te Kenya.
Kanitekete
Kenya, te Kenya.
Haminishika kwenye paja,
te Kenya.
Na mtaja taja,
te Kenya.
Tekete Kenya, nitekete Kenya. Minigusa kwenye kwapa,
te Kenya.
Yeni mara uko mara.
Kishingo weka
juu, kuja na miguu, mama panga. Mkiwa ni mabebe, ipinde pinde kama nyoka. Ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Chiani napita
kupita samahani sister macho kama unaniita mekorea shisha mwanga mapicha picha ya sambai insta yani kesho kukicha jana kama vita suruali pare viatu kure silale lale come kao tule jote kufunze kozi ambazo uwezi kupewa shule chodi kutunze baby uwezi fanya kazi ya bure ukiwa na king agiza tutaletewa kiwa queen kwenye joto tapepewa yongeze niongeze nisha nogewa napenda kuyumba yumba kishalewa
asema baby ya pocket ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket ata jambazi sugu inapigaga sauti tende taratibu kama unasinzia
yumba yumba
kiwa kalibu unakumbatia
yumba
yao yao
yumba yumba
yani darasa na konde boy
yumba
fa champion boy
yumba
make windy my bebe jipinde pinde kama nyoka pinda mugongo ni bebe nisije nikadondoka ona nana
Chiani na pita pita samahani sister macho kama unaniita mekorea shisha mwaga mapicha picha ya sambai insta yani kesho kukicha jana kama vita suruali pare viatu kure silale lale come kao tule jote kufunze kozi ambazo uwezi kupewa shule chote kutunze baby uwezi fanya kazi ya bure ukiwa na king agiza tutaletewa ukiwa queen kwenye joto tapepewa yongeze niongeze nisha nogewa napenda kuyumba yumba kishalewa
asema baby ya pocket ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket ata jambazi sugu linapigaga sauti
stop
twende taratibu kama unasinzia
yumba yumba
kiwa kalibu unakumbatia
yumba
yumba twende taratibu kama unasinzia
yumba
anasema
yumba
liye kalibu unakamatia
yumba
anasema
yumba
Funga
funga mishikaki, funga na opaki Rumba taki taki, lore gumba happy Yumba juu, yumba chini, yumba katikati Yumba yumba mwiri kama umeregea nati Samani namba unayopiga haipatikani Umepotea uliza Google takupara mani Kama unachuki ota mbao payangani Aupasue aldi wingi ukaendani Bado na wagongea ngongo, na kumalia mchongo Na shushia vigongo, mevalia usongo Kwa mangoma msondo, uongo Anajua mungu mwenye mbingu aldi na udongo Msega sema sense, magosha mpera mpera Nambeba sanchoka na nyuma kafunga tila
asema kwele Asema baby ya pocket Ata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket Ata jambazi sugu inapigaga sauti
Stop
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba
Unakumbatia
Wapicha nyeti kwa vijibwaya Bendera ya pata upepo Nilichotaka kisha timia Tunasubiri huyo na pepo Kwa vile jaka tutunukia Ex nenda salama Wasalimie hawi mada wabomu wanya blichi Mweza kona mpanyama Haichomia na ileta kama ikiwa mbichi
Yuma za kicheka pole pole
Usifanye sira pole 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 Dunia na tukastara pole pole
Fast
Nikikupigia na kucheke tu sija miss mikasibu miji na mengi nauliza kako salama umenikosa najua ndo maana bado kubita unampamba tule naye la bado unanikumbuka fujo za nini shida mbona swajabu kushindwana vijembe moja kwa moja kama kuibia figo mama kichofunguni soni shagoma kuinama nishakata utumwa shika msini zako nenda usilete noma punguza mzuka pisi za rusha zinapendaga kama vita yeah. kuachana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler battle lake mbio zako utazikumbuka nakuomba sana kaka kuachana tuachane watu wazima so manoma utasema ndo watu wa kwanza kuachana au mwisho kupendana au ndo mfano kutemana so milima sini watu pengine tutakutana
usifanye sira pole 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 dunia nataka stara pole 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 pole
akitoma saki shika pole 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 akiruda kicheka pole pole
kachi pole pole I say no no staki tena
face you don't know. He strikes like Maradona, like Maradona. Like Maradona.
Ex nenda salama, wasalimie habi madawa bobo wenye bichi. Mweza kuna mpanyama, haichomi ya naileta kama kiwa bichi.
Kwa masa kishika mbole mbole.
Wazee wa kupima oili, kwezi nyama tunafunga kwenye foili. Ya moto, kareka mchezo hakano baili. Mana kwenye baridi kana nipaga mi. Kajoto, chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga, majanga, vita ya bunduki weona, kujana wanga.
Follow on Facebook and Twitter on DJ Tiesca. Follow on Instagram on DJ Tiesca. DJ Tiesca.
Gucci B.
Wazee wa kupima oili, kwezi nyama tunafunga kwenye foili. Ya moto, kareka mchezo hakano baili. Mana kwenye baridi kana nipaga mi. Kajoto, chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Chapo mwendo, waga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga, majanga, kisanga, majanga. Vita ya bunduki weona, kujana upanga. Kamuwa tobo ni kutoboa. Mashine isage na kukoboa. Kisita kukata dodo nisha kinoa. Mana sito maliza kwa kudonoa. Slow down, punguza pupa. Uyu mpe yule snitch tunamluka. Rasta bange, chaga duka. Saya take kulinda, squeeze ya nataka kusuka.
Chika kumbere, chika kumbere, chika kumbere.
Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Bere kwa mbere. Kuko kisasa windi kwa manati. Unalia njaa wenzako mambo safi. Uki overtake it unavuta shati. Eti mefilisika kisa pale kati. Utaki kuoga why uvue nguo. Ukitaka lala nje poteza funguo. Na utamua tobo ni kutoboa. Mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo nisha kinoa. Mana sitomaliza kwa kudonoa. Mwendo wa chuma na cheche. Woga kitete, nuna wacheke. Wanuko Bere kwa mbire. Bere kwa mbire.
Shishi bebe.
Bere kwa mbire.
Upo shishi fodi tunalewa.
Ewa.
Kapita bahari ya kanielewa.
Ewa.
Shiti japo maolewa.
Ewa.
Nipeni jione na gekewa.
Ewa.
Nikasema cheda tanipa makesi. Eti ya nipime kwa baby mwapesi. Eti ya nachenga magoli kamesi. Nisiwambia kama shonsti. Kanivuta katikati, katikati. Katamani pale kati, katikati. Kale waki bati bati, bati bati. Kini chofata.
Asa sijuni kagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Sijui nikagonge banana. Au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyanyi. Au nikagonge bebe. Sijui nikagonge banana. Au nikagonge yokozuna.
Ebana mabari ya mzangu we. Da. Sema mabari ya saizi ya meisha hapo nchikavu mwamba.
Wewe.
Shishi bebe.
Body money, body money.
Tupo shishi fodi tunalewa. Kapita bahari ya kanielewa. Eti shiti japo maolewa. Nipeni jione na gekewa. Nikasema cheba tanipa makesi. Eti ya nipime kwa baby mwapesi. Eti ya nachenga magoli kamesi. Nisiwambia kama shonsti. Kanivuta katikati, katikati. Katamani pale kati, katikati. Kale waki bati bati, bati bati. Kini chofata.
Asa sijui nikagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Sijui nikagonge banana. Au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi. Au nikagonge bebe. Sijui nikagonge banana. Au nikagonge yokozuna.
Kwa machizi boji badimani. Aka kamanzi sijui kanani. Kana pita pita badimani. Aka kamanzi hivi kanani. Mbona kama kila mtu yupo. Splaka badi swagi yupo. Boya KB nawe upo. Lady money nae kumbe yupo.
Asa sijui nikagonge nyani. Au nikagonge
tuna. Asa sijui nikakonge nyani au nikakonge bebe. Sijui nikakonge banana au nikakonge yoko tuna.
Kanivuta katikati katikati, katamani pale katikati kati, kale waki bati 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 bati. Kilichofuata
indo ile ambayo
mabaharia wanaruka nayo, unajua eh? Wote. Umi, bad girl. Shishi, baby, bad girl. Ana moyo, bad girl. Jump on boy, bad money, yes. Durupa, durupa, bad.
Oh, yeah.
Baddest.
Mm, oh, yeah.
Alone, bad man.
Oh, yeah.
Maki, mm, bad man.
Funny boy.
Mazu, Rico, bad man.
Oh, yeah.
Of course, I'm a bad man.
Wakati levo zako hawafati mbwa wa uswahilini, tena koko hawangati. Kuna marashi mwilini wao shombo la samaki, ya kwa kunyuzi tisini zao zinafika mpaka laki. Tunawachoma kama nungunungu, wanakesha kama sungusungu. Mary Jackie Chan mtundu adina kuimbia kizungu. Girl, you have that thing and I call you pin. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do that, so I know. I just want beside you. Give me that, my baby, one for you. Yeah, 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 yeah. Give me that, say that you want for me.
Bad girl, are you and my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and I do. Say make you come my way. Thank you my love.
I bless the day that
you got that thing and I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get cause I wanna make you my wife.
Funny,
mommy, baby, cool it down. I love you when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty one.
Funny,
I'm just right beside you.
So, give me that, so, my baby, my phone. Yeah, yeah.
Unavo wine up, boy, you drive me crazy. Unavo panda na kushuka, go, you blow my mind. Kono zoto meni bamba, kwa manjege kampenze. Sijuka ni ya yuka, kisa mane meme. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Baby, umeni bamba. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Baby, umeni bamba. Ata paka chene gal, hakuna ubaya. Mami waonyeshe uno la kirombaya. Unakata kata paka busy na retire. Miko ya kikonkodi mama qualify. Na unakunyumbulika, uko flex, yeah, yeah. Paka mtu mtima na si mama dede. Kwako mami donisha tuliza pepe. Kwako mami donisha tuliza pepe. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Baby, umeni bamba. Fanya kona gusa, gusa, gusa. Kona gusa, gusa, gusa. Fanya kona gusa. Baby, you many bamba.
Nene dia mimi.
DJ Diaz.
Unanichanganya sana.
papyo te. Ukinigusa na paga wako te. Unachanganya na voni papyo te.
Ukinigusa na paga wako te. Unachanganya na voni papyo te. Ukinigusa na paga wako te. Unachanganya, unachanganya. Kosea usininunie baby na mie bana sunajua mwanadamu na mie na unavyonidogesha ukija kuacha mwenzako nitajutia utanitoa yeah. Utanitoa
habari za mchiri kwa nini we natoka na mimi kwa nini we chezo mchezo na baby ya mimi we tulipotoka na jua ni lini we sema kweli shampata shamnasa alafu sasa na kwenye bedi mtamu aswa chuma mimi ila sumaku shanasa pelekeni angaza uo wenu shauli na sasa anavyo zungusha iko kiuno mimi no nazidisha mikuno wana ukutaka sasa unavyo wapatia michuno kwana wapato singizi wakisikia miguno no.
Una unanichanganya unavonifanya
unachanganya na voni papyo te. Ukinigusa na paga wako te. Unachanganya na voni papyo te.
Ukinigusa na paga wako te. Unachanganya na voni papyo te. Ukinigusa na paga wako te. Unachanganya, unachanganya.
Pole pole, sauti tete, usije tesa nafsi. Kuku nipe mchele, maindige dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafuzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo, hela umefua peleke bila chambo. Wanapata kabu, wanavyona tuna penana. Tunawapa zafu, paka maji, wanaita mma.
Kimaliza kupika kazi yangu kupagua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua na umenya na kukea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako unaujua gamimi mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuidyo inazo alazi situsumbu. Wanapata kabu wanavyona tunapendana. Tunawapa zafu paka maji wanaita mma.
Umeniweza nyanga nyanga,
ayo,
nyanga 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 nyanga,
baby yo,
tunateleza nyanga nyanga,
oh,
ni mwako nyanga nyanga,
baby yo,
umeniweza nyanga nyanga,
no 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 no
no nyanga,
ayo,
tunateleza nyanga nyanga,
ni mwako nyanga nyanga,
nakupa yote, chukua, 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 yote yako, chukua, 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 peke yako, chukua. Chukua, chukua. Umeniweza nyanga nyanga. Nyanga nyanga nyanga.
Na kugumu kwe. Toka nifika mwaka wa tano shapita. Ila simanishi nimeferi hani wangue. Na na na.
Ayo DJ, pull that up again. Pull it, pull it.
Nifika mwaka watano shapita. Ila simanishi nimeferi hani wangue. Na na na. Kwasha ni kwa mishaga matabehi. Maswa ibu kibau ya shani kuta. Maka leo kupona yote heli mpenzi wangue. Matu mshukuru maulana. Tunapumua, tunapumua. Tiamaji sawa. Niliko choka sio nilipokuwa. Nivili chenji vilo patikana.
tutakula na tutatanua. Tone moja lala ni dawa kuliko kikubwa cha kukopua. Ila si mbaya, yani kumi tatu bajaji nimenunua. Kilomba chumba kimoja zara zara nimeshapaua. Ila si mbaya, yani kumi tatu bajaji nimenunua. Kilomba chumba kimoja zara zara nimeshapaua. Funga na virago vyako na kungoje ya mama nikoseni aga na jirani zako afu nibebe miogo nimeimisi. Funga na virago vyako na kungoje ya mama nikoseni aga na jirani zako afu nibebe miogo nimeimisi.
DJ TS
chaga sidani sipo na budi kwenyeka ende mama tuna tuje kuvuna unanisikia nishazunguka sana kutafuta utajiri bado sijapata. Ila sio mbaya ya miguu mitatu bajaji nimenunua. Kilomba chumba kimoja zara zara nimeshapaua. Ila sio mbaya ya miguu mitatu bajaji nimenunua. Kilomba chumba kimoja zara zara
stahiri hakupi unachotaka kwa maana nimetulia na kukabidhi mtima naridi kifungu mbili kukosa na kupata wewe unanivumilia hata nikiwa sina. Mimi najua wapo walosema unifai eti twindani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, potosha umeduna mwarabu ila nindo nishapenda shapenda sio nisisiki siku zinakwenda zinakwenda singoki kisiki. Oh, nishapenda nishapenda sio nisisiki siku zinakwenda zinakwenda agizingoki kisiki musijipeta. Kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ridhiki haivutwi kwa kamba na wakumi apata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba tena na meza kabisa. Sio kama najigamba ila mbali ninamfikisha eh. Ndio maana ananiganda ganda kama kochi ananiganda. Ndio maana nampanda panda kama kochi nampanda eh. Mimi najua wapo walosema unifai eti twindani wanajichosha na kujipa tabu. Oh, wapo walosema umetoka na Masai tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu ila nindo nishapenda shapenda sio nisisiki siku zinakwenda zinakwenda singoki kisiki. Oh, nishapenda nishapenda sio nisisiki siku zinakwenda zinakwenda agizingoki kisiki musijipeta. Tender lies
sana. Baby, only kuhole, I will die for you. I saw usitishwe na
vimbele mbele.
Oh, wanaopiga
kelele,
eti kujifanya
vimbele mbele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh, baby
vimbele mbele.
Mane tantaira
kelele lele.
Wanuknuko, baby
vimbele mbele.
Kwa sisi ya watowezi.
And I want them to know.
Show me you want to see a little kupa mama. As a one baby,
shake it up.
Drop it down, baby,
shake it up.
Show me you want to see a little kupa mama. Yeah, benzi ni shere, benzi pia vita. Tukumbane tupatane, siri yetu ya ndani. Aga, nambu mestare, ni vitu vya kupita. Asa visi kuchanganya, ukanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura, iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepo the ruler,
imagine.
Oh my man, moyo wangu mwenzako miwe pesa.
Miwe pesa.
Nisije kufa, kwa mapresha ufungwe, iwe guess. Asa usitishwe na ya. Oh, wanaopigi. Eti kujifanya.
Vire.
Kwa sisi ya watowezi. Oh baby
vimbele mbele.
Mane tantaira
kelele lele.
Wanuknuko baby
vire.
Kwa sisi ya watowezi.
And I want them to know.
Oh yeah, hey,
na, 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 you're the one I love.
Show me you want to see alichokupa mama. O penzi letu moto moto baby, linaunguza moto moto.
I say baby white the fire.
Imara kashikilia, mocha vime bichwa. Wallahi kanipatia, anastahiri sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nani funza kucheza rafu.
Anichua tumbo langiri, kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Paka harwa, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Oh, nalitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chagwe mwenyewe. Kanipa pombero yake, ninywe nilewe. Mambo shagani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo viwenti tuamone. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, ananifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri, kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake.
hear this.
Yep. Yeah, Baba. Moko. Vijana wangu wa maskani mina wakata. Story nyingi wanazo nipa mina wakata. Shori zigizaga zalizo za bambata. Mindo nataka. Vijana wangu mina wakata. Story nyingi wanazo nipa mina wakata. Shori zigizaga zalizo za bambata. Mindo nataka. Mindo nataka. Yeah.
Don't you know? Don't you know that? When he come at Tamata, don't you know? Lumiani, don't you know? Mama, don't you know? When he come at Tamata, don't you know? No, wait, don't. Nani danganya danganya kama mtoto mtoto we mtoto nani changanya changanya kama mtoto we mtoto we mtoto nani vuruga akili kama mtoto we mtoto we mtoto tutu lo 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 jaribu kuja kido zama ndani tizama usije lianzisha zogo aya aya yeah. Leo sitokuacha upote, nikupeleke kwenye video. Tena staki ukose, baby.
Njuta mna, ukidili na single susiri utapotea. My darling amini, pakikubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge, kocha wanga wanywe vidonge. Hani tulicheza lizombe, sisidishe kipimo cha pombe. Bembea, pepea. Bembea, bendera pepea, your eyes ID, okay, bembea, bembea, bendera pepea.
Don't you know that? Many kamata kamata, don't you know, Lumiani, don't you know, mama, don't you know? Many kamata kamata, don't you know?
Toto, we toto, nani danganya danganya kama mtoto. Toto, we toto, nani changanya changanya kama mtoto. We mtoto, we mtoto, nani vuruga akili kama mtoto. We mtoto, we mtoto.
Sababu uko na mie kuna wenye malambi chakufuata wewe
yeah
sababu uko na mie nani komesha nogesha tatisha ninapagawa kwa raha zako nazo zipata kuacha nogopa hi yeah yeah
yo Don't you know that? Many kamata kamata, don't you know? Lumiani, don't you know? Mama, don't you know? Many kamata kamata, don't you know?
Toto, we toto. Nani danganya danganya kama mtoto. Toto, we toto. Nani changanya changanya kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.
Nani vuruga akili kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.
DJ Tiesca.